anda alfina tawawal ɗon fo ande bawe e dabareje ko tinirteede de bibbe lesdi pottini bolwe don done bo ɗon fo bolwe tindinoje ko ma banginoje ande finatawaje foti de lato bolwe hunduko malla sappaki misalu ande ledde e nyawndigu finatawa e wi'e andal dondonal amma gamarle e gimi puttini e betineji bo e wi'e bolwe dondone yeyngol e sawi andal finatawawal wakkati yeynugo e bolwe dondone hakke maral fasaha e renta basiraji bi adama bana sirreji filu e kuude andal fasaha tefol malla pottinol e didi e alamaji inde e suraji kutinirteedi nder filuji nder burna lesde fu hakke maral fasaha e rentire keri bangudi bana keri maral tefol hakke maral andal e alamaji maral filuji kerdin en dokka himbe hakke maral den dido kada nguika ande fasahaji raru natal dammugal bi'etengal navigation traditional knowledge an intellectual property the adventures of the yakunoi kollowal habaru himbe yakunoi habaru himbe yakunoi kabdirta rentuki rentu maral fasaha go'o wadaka ngam rentuki andal finatawawal e wodi ko yadai hakkunde andal finatawawal e bolwe dondone ko lutani dabareji hakke maral konde andal finatawawal e bolwe dondone arti dabareji rento hakke maral hebaki den dum hotidiraka hunde marne nafu rentetende ngam dum hibbinai cardiji goddi ko nandi e dimaku tabitirde e windere ngam hebuki hakke maral ko boke samku ngam hebuki hakke maral tefol ker rento hakke maral fasaha e balla rentuki ande bibbe lesdi e walluki kude mabbe ngam jaha yeso kawtal hakke maral duniyaru nga wipo don wallisa waduki jabrude kitaji e keri kumtoji e keri kumtanoji hakke maral do andal dondonal e bolwe dondone finatawaje bolidal ngal e wade les ardungal lisal pamtotiral hukumaji wipo hakkilanowal hakke maral riskuji dondoni andal finatawal e al'adaji wato IGC raru dareji di bolwanoji IGC ngam keba habaru do komitiwa ngan e no nga nastirte keri hakke maral fasaha wallitirte rento e besdari al'ada maɗa yimɓe asli en leddi Australia kawti hoore e jami'are wonde ngam ɓe kutinira e andal finatawawal ɓe tefa lekkinawol ɓandu ɓe gaɗi hakke maral tefol ngam ɓe ndenta hakke maral lekkikin remoɓe asli en lesdi Peru e ndemana awdi dankali ɓurdudi waɗuki e weluki ɗo on hollata ɓe puɗɗi hutinirki hakke maral filu ngam ɓeddana dankali maɓɓe coggu tilimgu keri hakke maral ɗi asli lesdi Ghana binditama ngam haduki kompaniji wujjuki dabareji e pawne sanyol leƴƴi goɗɗi ɗitati tan nder yeruji laabi ɗi ɓiɓɓe lesdi asli en ɗe himɓe maɓɓe naftorto nder keri hakke maral amma wi'aka keri hakke maral kejjani haajeji asli en lesdi e himɓe maɓɓe amma to ɗum hutinirama no hani ɗaterento hakke maral e goɗɗi boteji tilmi to hutiniri keri rento hakke maral haɗa e woɓɓe e kompaniji goɗɗi ko kawte goɗɗe wujjuki andal maɗa ngal finatawa e dondoni maɗa tona an on duganiɓe nden bo a ɓesda e daraja e kare kuɗe dondonu e finatawa baneyeru hakke maral fasaha e walla filuji pamari e deydeyaji e cembiɗina luuɓe maji nden bo dabareji rento hakke maral boɗɗi e nafa filuji nder internet laaru capporɗi rento hakke maral ɓiɓɓe lesdi asli en ngam anduki no ɓiɓɓe lesdi e filoɓe maɓɓe no mbotorto e ɗate rentuki hakke maral e capporɗi no kare kuuɗe lesdi dondonu ndentirte nder internet faamuki andal rento hakke maral wallete masin ndenta andal finatawa e bolwe dondone ɗe finatawa ngeyna kare kuuɗe dow andal finatawawal e bolwe dondone ɗe finatawa to a yiɗi haɗuki yimɓe ɓe nduganaka kutinira mare e tefe finatawaje gaɗiraɗe ande finatawaje e bolwe dondone ɗe finatawaje tonaɓe tokki keri didaɗi dow hutinirki ɗum haɗuki yimɓe kutinira andal finatawwal e bolwe dondone dow mere nder filuji lesdi e yasimari.